This is an MUT Radio podcast.
Sawubona Ayanda.
Sawubona Bhuti njani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila nami.
Siyabonga ngokusaba ukuthi ube nathi la iRes MUT Radio and welcome.
Thank you. Thanks for having me.
Yeah, no, bafethu, just so you know, Ayanda usiphathelele ukudla lokho akuphekayo. So thina la emsakazweni we'll be eating it and then mhlambe wena kolalela usungagwinya yabo and try to imagine it taste. Mhlambe ke ake ngiqala ukuthi uAyanda Zulu ubane nje ngoku.
uAyanda Zulu ngiqhamuka la eMlazi ka V. Ngina 29 ya ngifunde eMlazi secondary. Ngikhulile khona la and my first working experience nje ngiqala ukusebenza la khona eMlazi futhi emshikeni
eclinic.
Yes, as a case manager.
Okay. Ayi cha. Yabona ke makhulunywa ngumuntu waseMlazi ngempela. Sizokukhulunywa ngayo Ayanda. So manje what inspired you to like start a business lakho?
What inspired me kahle futhi nje it was actually a friend of mine. Ngiyathanda ukupheka ne.
Yeah.
So ngelikilanga ngapheka isigwaqane nenyama ngaphakathi.
Sure.
Ngiyathanda ukuphakelana ukudla bakhelwane ngithi boy ngipheka ukuthi othake kuphakela.
Oh,
so
nice.
Yeah, ngapheka odlula uboy nje ngibhizi ngiyaqoba ukuthi sisi uphekeni. Ngithi mina ngipheka inyama ngaphakathi nesigwaqane uthi uzongiphakeleke echwaneke ngiyakwazi vele ibhodi yashaya.
Sure.
Okay, ngapheka ngabaphakela ngabiza lomngane wami uLindo ukuthi Lindo ngabiza umimi because uyathanda isigwaqane. Ngizoniphakela ngabaphakela bathi azise sisimfethu. Okay, noma wethu usisikabho waseNDVN wathi ngiyaqala ukudla ngema ngaphakathi emnandi kanje sisi. Yaze yaclean inyama yakho. Hayi ngikeke upheke kanjani yabo?
Yeah.
Wathi mnandi kakhulu. Lolindo like bengicomplimenta nje ukuthi hayi cha sisi mnandi. Athu Lindo mfethu hayi vele uDayis because vele awusebenzi.
Yeah.
Lokukhala nje ngokuba broke uvele uDayis.
uDayis.
Yeah, ngathi hayi ngeke ngizo. Bathi manje bhala manje sikhathele wena kuhlezi sisi uDayisa bese nje wena uvele uthi hayi ngizoDayis. Bhala manje, bala siyabala manje ukuthi ene kuzodinga
Zodinga malini zodinga into engakanani.
Yes, wathi futhi imali uyiboleke sisinokwazi imali. Uyiboleke.
Yeah.
Uqala ibusiness.
Ah, my daughter. That's very beautiful, man. That's very beautiful. Siyabonga Nkosi yami ngilabo bangani labo. Those are true friends okwangempela ke. So manje how upheka uzuyitshaka ngaka nje inyama ngaphakathi laba incuma ngakho. Wakufundelaphi? How did you learn how to cook?
Ngakufunda ekhaya kaZulu kuyaphekwa nje. Ma osisibam ibhodo nje kyazi mina mhlabathi wakho lokushonwe khona bazocela kaZulu ucane isiphekele uzopheka nje ekhaya ngalithanda ke nami ikhish.
Wow,
ngiyathanda nje yabo ebengihlele ekhaya the only thing ithalele ngibo TV ngithandisi ngithandi red ithalele ngibo kwaye mina ekhaya was 75.
Oh,
ngiyayibuka kuze liyoshona ilanga.
Uyawazama lama recipes sokwaba.
Ngiyazama osiba ubhadi 135 nje indayipheka ngiyayenza ngiyayizama.
Ah, so ngani my daughter. Yes. So ngenzeka ukuthi mhlambe sigcine sesibona ke okunye ku menu yakho noma.
Yeah, ngifuna uku add kahle I wanna add nje traditional food. Yeah, cause la ekhathe esiningi la nje emphakathini abantu abaningi badayisa fast omakota omagwinya ukudla lokho curry and rice nanani.
Yeah.
So mina I wanna focus on traditional
on
food
traditional
only
food. Oh yeah so okwamanje imapha ama traditional dishes eswatholayo kuwena
right now. I have isigwaqane ngema ngaphakathi cause I only started selling last week Friday. Yes, last week Friday and then kwathi vu ganga khole cause second day kwaphela within hours yabo cause mina nginabanga nabaningi ku Facebook.
Yeah,
ngiyat like ngisherist badla ngiyathi ngiyashare
sharist. Yes,
ngiyashare ngiyashare umsebenzi wabantu ngiyashare ukudla kwabantu ngiyashare. So the moment ngabhala ukuthi ay ngiyadayisa in
sure
kwathi kwakhola ngisho basuka ko Chesterville ngisho abasuka e Chatsworth bezotag ukudla kwami and bakuza ukuthi kumnandi. And then they spread the world. They were to bash.
Hey, bo. Wow. This is so amazing, man. Last week Friday. Wow. This is so amazing. My daughter. Mhlambe mawubuka wena. Yini le ekwenza uhluke kunabanye abadayisa. Mhlambe okunye traditional food as well. Because ngiyazi khona abadayisa nezinhloko. Yini le ekwenza uhluke ukuze ukuthi mawuqala nje last week Friday vele nje. Kuthi boom.
Okay, apart from ukuthi kahle I got retrenched last year ngo October ngihlele ekhaya ngishaya depression ngisebenzi akunamali. Nanokuthi ngaphandle kokuthi ngiphekela just to give me an income.
Oh yeah.
I have passion. I love trying out new recipes, new spices. Because abantu abaningi bafaka usawoti bafaka amanzi like ubaba yabo uthi uyisopho ngisho ukuthi amanzi
amanzi uzoeda nopelepele
yes but mina I love trying ngiyathanda ama spice nje ngiede ngifaka ogarlic ngifaka ama herbs ogarlic uzobona nje wabo umxabhiso like awukho umhlophe yabo
nje nesopho lakho
nje uzozwa nje lilale yonto nje
hey I cannot wait
yeah
oh yeah.
Cause even isigwaqani la izolo bengisahambile then uma uzothi bekufika ikhapuli baqhamukela ngonto
oh yeah
bazothenga cause bangifonelile bazothenga uthi baphinde baphinde usaba kwesigwaqa bathi ayingeke ayikho national la moto simnandi kakhulu abo isigwaqani futhi bakhala kaso kakhulu unfortunately sise saphela ngisiphathanga cause ngihambe ngibeka ubhuntshisi ekhaya manje but bakhala la ngaso kakhulu bathi hey uyashaya sisi sigwaqani sakho simnandi kakhulu yeah ngiya enjoya nje ikhishi.
So a day upheka kangaki?
Ngangithi ngizopheka kanye sengipheka ka 2 futhi nanokuthi ngathi ka 2 sengishintshile isikali yabo lebhodo lempheka ngalo mcimbi.
Yeah.
Bekhona imcimbi sengivele ngipheke ngalo because usually bengipheka ngiqale ngale bhodo nje leli kahle. Sengipheka ngebhodo leli ke lo mcimbi ke because hayi bo bayathenga abantu.
Nakhona futhi lapho upheka kabili.
Ngiyapheka. Ngiyavuka uVivi Nkosi yaba. Sembe. Yabona ngathi babase bangu abo nje second day bangivuse kodwa olindo lo mimi khona lo mimi ungalami ukufusa omunye ukuthu sanele bathi vuka sisi because bayazi ngiyakuthanda ubuthongo base bangifanele hey vuka sisi
vuka une business
okumele une business yebo business ivuka
oh my daughter hey that's very nice man that's very nice. I think mhlambe before we even wrap up mhlambe what future aspirations do you have for your business, where do you see your business going, what would you like to do next, isn't it kanjalo
mina nje Nkosi yami I want to have my own restaurant. Ngabe ngaqala ngekhishi phela kancane kancane but ngifile kuba ne restaurant yami nje edayisa strictly ukudla kwesintu futhi nje kube khona ngidayisa ikhonishi ngidayisa idombolo nje ngidayisa inkobe nje asaziwa
hayibo
inkobe and kule wede nje ngathi ungadla inkobe uhubula uzisopho nje
yabo khona ngisho abangazazi inkobe
lokho kuncane ngiyakuzwa ngifaka amanqina nje ngishaye nje imfino ngiyayithanda nje ngazi ukuthi nje ukudla kwesintu.
My daughter.
Yabo.
Manje utholakala laphi mfethu go lalela nje uthi ngeke ngifuna ukuzama lokhu kwalesi.
Okay, ekhaya ila phezulu ka Vi, iaddress u 38 Ncome Settle abanama aba GPS.
Oh yeah.
Yes, it's V512 ubungela nje ngomdlali. U right oqala uqonda straight then ungena ngo right umunye futhi olandela eringini nje sekhaya busese ringini kaZulu sekhaya.
Oh yeah. Cha siphindele uthe uma ufaka ku GPS ubani?
Ku GPS u 38 Ncome Settle.
38 Ncome Settle. Okay.
Yes, bese ke address Facebook ku address V512.
Okay.
Nda ku Facebook ngikhona ku @sisizulu mkhize.
Okay, @sisi usisi loka SISI.
SISIE.
Okay. So @sisi Zulu on Facebook. Zulu Mkhize. All right. Siyabonga kakhulu sisi ukusivakashela la MUT Radio ukushare istory sakho. It's very beautiful and kuyazwakala engathi ke ungakhula ngempela. Very surprising ukuthi uqale last week Friday but ke usukhule kangaka. Hopefully more to come and the next thing so bese siya kwi restaurant yakho straight ke with this exponential growth. So whoever is listening, please go buy yourself. Mina, I'll be tasting it here, and maybe I'm gonna give you feedback. Mkhambe, if I enjoy it too much, then zotana senkohliwe. But ngizozama, ningikhumbuze, ngizozama. But anyway, siyabonga kakhulu sisi.
Okay, thank you so much for having me.
Thank you.
This is an MUT Radio podcast.